Sinomhlobo wethu Yesu othwalizono zethu kulungile kusakho Tanaza Sila seke lwa lukolo Olunga kananina Kuba konke asikusi Yesu ngomthandazo sinazo imbandezelo zilingone nkathazo masingaze sidaniswe Sithandaze kuye Singamfumana umhlobo Phina onjengo Yesu Uyasazi thina sonke Sithandazayo
siyasindwa
nangumthwalo
wazinzingo umsindisi
oxabiso Siyathandaza kuye Siyakulahliza ihlobo Yise loo nto enkosini Iyakukuthuthuzela